Făcat tere tere, na toke rau he, toku piko hanga, inaru kie, viru viru mauha, toku moe hanga, wa kite au te marania, taku kaha iai.